tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Ratartu boggi jenga fandu hala Mamadou Sama Sougou Diam Nialli sakrabe hedibe. Pide ballon championnat Ligue 1 leydindi puddi mo hikka 2024-2025 na hasindini bawde mawde wattumo club premier division ngaji na jogiti alaji kalis. Hankasin moto ngaji di koyde didi koyde tati na kada dugude hakune 20h-6h beten to nyoro mangu ton gouverneur region Bami Kado Anel Yalla hinnade denagu ngalure nde. Dongal tidalan jamtu mahina ton no jangnirde kewde mati chadel mudun ardibe de do jangnirde jeli yo dabreji jawdi tewte di ngun semi kawru amen hande kikide aljumaade 10 janvier 2025 sur le sacre. Kilol goobol lopide ballon championnat professionnel Ligue 1 leydi ndi fuddi hultama wiide mo hikka 2024-2025 yata fi tiagal bawde kewde ben tawene club ngaji premier division di na joggi sadda kalisi bangal mudun no ligue ngaji ballon e ben kanye federation ballon Mali ngeli yu lam o wada fabaji jadata mayga on ko hebane kede fasango Umar Wagalo e sita sirbe
amde segu fa garda kuli koro kanye ngalure bomoko nde no pide ballon de wuri wailtirade e leydi Mali ndi homo fu holli do hen hakille mudun
ya pa assez de difference
wala fu ko certi championnat rawnen kan hikka me yi jati suga ben holliti imadraji mawdi le ne pire ballon ga sare yoga su bataka tan wala fu no hono ne pire ballon championnat hunchirta hore minge mi de wa halde Mali wana championnat fiata ga feccere championnat e fiata le pire ballon hayebe holliti bawde mu en fu be holliti ben yidi ne pire redu
kanko Modibo Kulbali gondo le fedde fema futnde o hollitidi nyaloma hande golli den gondi jukitede kala suka fiobe bolom e furdu njobete lewru
la particularité c'est que
ko certi do handen kulobe ngaji ko heewi atama jagabul e men ana jogi contrat dungo certi kanyuka e championnat kulobe ko he handen ana jogi darorgal sabi kambe ben hisa to federation watte fu ben heba balleku watte fu ben heba balleku jungo kulobe tibe fiata ton sa ye ko nari bangal balleku kulobe ngana jogi semme sanne leedni dun a han tinnade faaba amen menen son wala men jafa sane
état n'accompagne pas c'est pas possible
fadde no dit AS Bakary Diandé do non wonde woytirade wombe les ligue régionale segu première division kanko no dit Ibrahim Cherno Diallo secrétaire général de do fedde o hollitide be kaja lamo faabobe
yo hone kessra handen me hebi tidalaji ne pire ballon sa me wana bawde yotti non tiagal mudun do yimbe faabta amen be ana tidi hebe de leedi maldin du sabe handen mede teutra gouvernement tinno fi adabriji faabodi club ngaje nanal mudun
le club au championnat national les médias professionnels dont fut il est no gaitit le novembre ndu club ngay sapo ene ngone mudun
sacrament xalaj modou karo banga bem facebook do x gone region nyoro mongo bami an nyam ben hultinde ben yawara motoji di koyde di koytati hankasina hada hakune 20h-6h bete denno bami kar on ko fudara golirede alkam sare ken jena janvier ben vle ngalurande fana mudum yu humten hore denagu le lamu ben le region fuf nyoro ben ngalure nyoro mongo denno so yoga be beltan sen kar on yo be kay wana non be kandi dun no hejara men to nyoro tun kanko ben Abdul Karim so kene fa sango LCC
ene gona akina la ferenimando feren kay ko sobe
min ka mi mil odo anni ana moddi wala faabaade kana ko be lede amen di ele terano gol mabbe dena ko min ben gombe li ngallure ko mo fudu ana andi hippangol mabbe fu e moto ngaji be gardata do waram tannude golleji amen di sabi client en amen be ko hewe mu en fu jamma warta e baawa eta don ne so wana do moto ngaji min ka mi e jabani odo dabere ido waltina hakkile amen so wana do moto ngaji di ana dogodo jamma nyalo mafu odo dabere ka waram tannude golleji amen di min ka mi jabani mo
tassisano ni sareen ko ni min darane ko ni
wadde habbo men tersugal le nokuji le men le fule de men de ben wonande hayabe kandu wor rewbe men dum fuddi men dum wono sisili kawrutal imadraji famin gol do dido telaji do ngoda di nyande alkamsare to seguto non dan ko buri temdoro yimbe le hawru hen ben hawri ngal do den dido imadraji fanda mu yo seminde bawde ben jamarde sakade telaji bilidi dido ben haboji di nanno yale bedro famdu do bingu leedan ka ko landin don woni alliance mali tagne amata fande li kabaruji ngalure ma hina hebe jogite laaji ndiyam ben le nokku jamarde mati dun no nyande fufu rewbe kanyi suka be lokki buru fufu jide laaji mudun dido wattuji di ben betan fufu ko warta mintaji noge be ngata yoso ben satu ngaji bamde ndiyam meri o tawene be do dido nokku jide fufu woni ngalure ma hina bafulbe andenti ben ndiyam robne modo goto kanun hultan wiide dun do gollata do wattuudi den o darda dabare jawde hebe na dido telaji ndiyam den no kanko kero am gondo to Moussa Bey Sidy Bey wonko hebe na kero fasango Umar Waygalo
sukabe jangobe kay kolitidi o do tidal labbo yi san hitande fu non dum worri fa hande dum hebana ka jogala
nebe mari gommi to l'école ci ngalandiyam fay to sudi tableau to jitira ka yadi fa tagal jangirnde te tudun ndiyam ne na juti san dum ko ma wattu mawdo le odo alhalim godi gila hitane 2020 tagal ko rubne gondo do o boni
humunibe kabaru l'école ngaydi kolitidi lamo tinno fiedo hen dabareji sabi de dum wonde waddo kutteji fewde e jababuji di Kalilou Camara directeur école Mahina D
Kultawide Hanafi njam wasata wadele jangnirade wakar juno one odo alhali wodi warata tas ngaji sapo idi nguni njahuji bete mfufo tumeritu omuidi njam ndana sapiti sana
leo ramadan waro ondu lato dubi tati kutido tita laji njam gwende hebede le odo noku Fatumata Kulbali yo debo defo noku no detet mahina
Faisa Asella ayistira kati utu di njam nyentampi sana nguduji gila dubi tati handi wabbe amebe ngadi bora mabbe sana ili kabaru njam da suri mpava kumini no kulani dawle amande
ko min gadi noddanguji yalla fedde soma zepndan jabo min ko fola ko be jabi jaba demin do ko Moussa Bey Sidy Bey hebini studio tamani mahina
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
men yottam en on nam parol men man hala ala hali dati mali di hultan wiide de boni sande yi ngada dun hello ili ya wara yimbele e gineji nenno dum do ko buri hode hultan wiide yo sabi ido dati di haybataake non jam gi wala dun na jeeda hen kanu raf denagu tumbe tumuti yotare menaka gawo e ben sahaliri ndi e kanye kay kulukani julabe e jamarde fuf holti wiide tampi sande dido ti allaji di yalla be do fam kedo ko kedo amen ili do nokuji hebe e jules ko
l'état de la route en songo menaka
law hakku an songo ka e menaka moja fe nuni wadde amen tilalaji sanne sona yuto amen gal an songo sona wala nata e camion goto saba yotta to yata dudun ana hasidu lawol yimbe bom ana hisade ma do lawol ko hana wadde air goto a wada hen air ngaji tati fatan air ngane a yotta ko menaka ka amen fuko he mudun leedi algeri niger yota go watti joni me waba yede den kuje kasin lawol goto ko nuk amen do handen do woni lawol an songo e menaka ngol lawol du jama wa yaden sanne gudrani ko heemudo handen fu yendi lamana hande fide dabireji mo'inna di dati to menega kay dati fu ana boni natin sa handen jati accidentji motoji e moblaji heewi bonna dati din minke milodan jamaare jati ko wadata
bon ces dégradations aussi sont dues au mauvais comportement riverain
bangal moddi kawru jamen yontarde Moussa Malle Cissokho wonko hebben ka dafa sango alcissé
mangal padem leedi amendi jabbitike hipongol ngadangol fewde mu em altinere jeegom lewro janvier hitan 2025 nyoro di sahel le kabaruj kebad urde tondi holtama wiide le mudum gouvernora o fayeto gendarmerie gondo denem nodirta kuluba woni kippadi le communiqué goto soldats embe holiti wiide terroriste em chapantato em woni be mbadi bi kiwti kabordo kewde du goto e soldats embe kayundo dali aduna lihim so mi jaar yeso le kabaruj amendi fahami kalam hala batuji moodi ñowi di edo finataba yimbel golnobe hore mu en fayeto yimbel kolitobe kay feji gondle leedi amendi beedo kawrte ngaroje wadde balde tati golleji mudum fuddi alkamsara jena lewru janvier bamako do fana mudum yo jewtaade dati kandi jokkerle nyalamo hande o yalla dido golleji kan heba hunciade yardi yeso mali meteo holiti wiide bubul wara matere leedi amendi bande jeegom lewru janvier yaade fa sappo e didi mayru region ngaji gondi saha leedi amendi uugol warta matere de mudum sanni le region ngaji gondi aler leedi ndi gulara chatunde de ka lam kay warta matede degere ngay chapantati jeddi e koliti tum
min pammi sakra be on do pammi dokkatane kawol yon hande der no mbaawi holti sarfum himmeji modon bangal numero men 76 98 56 56 de sikwala dum sikwata mani nototo dido himmeji bangal plafon yo 37 321 mere mere don ka fambi buri nogato le telephone joom do sede yotro men magazine yotro en magasin yo kabaru kebal yowi dum do tielaji jogi entrepreneurs mali ido wattuji di hew e mabbe jata dara uddude sabi tielaji godude di yelana bedor famu kanko fatamna ko jogon ko hebe kada fasango min e alcc yo en kirejom
sabe titalla bilido kebe matide do lele amendi nyande fujjo kolbe buri narade bangal gollande hore mu en golleji dibi narto bangal mudum sanne woni demal awgal jagu kany ko nande mudum maryam gindo yo deso kalsi gollirgal goto jeyo ngureji bankasto holti wida gollirgal makongal rowande yihi titalla mawdo tiagal ko nawtori produit goto mo sarti mudum jabbi
ala entreprise sanne firede
gollir amande nawiye sanne fire ncodan gawri fakoy e kanye nyebbe sotudidi rawonen mi mursi tonngaji tati nyebbe di ndisnomi ala wara libbi yalla sotude produit mum nawtude o sarti mum ebbike non
entreprise tien
Omar Jassana kanyindu yo suka jokol jangudo jande margal liddi sikasoto le pare leedi amendi jogido ngesa mudum ngoddirka ngallurane kiloji chapannay joyi ila hitan 2015 o do suka jokol ana wada to margal liddi o holiti wida wonko hebata e gollal makongal
nous faisons la production dans les vins
min maran liddi faadi mawna min jeyanno keccho majji min urandun yogaji wata min puddan na moinde nyamduji liddi gongal zarnya dun no min ndama carotte choupom dandi namasa papay ko nande ngudu
agrume de papay
gal do kebal ka wana nom tan wardi e juure odo jokolle golno hore mudum sumi bettike jilli latid sababu yopudam wadde odo golle hore o holti wiide wam dati kandi jokkede yella gollirgal ma an heba hunchaade yarde yeso
min baa fi hinade don e don golleji di fuf an haani wadira jamjam an haani min tawro dun gollobe hantibe baamobe dun hakilaji amen min en goddi dun yimbele mbaajoto min suni min kebiti Allah e gollo ne don handun no beedoro famu du hono jogorade gollirde on dido sifaji latiki sababu min baa hinade golleji di fa do gonnen do
I go concept ana hakuna gollirdi pabotodi entreprise ngaji le leedi amendi yalla kebe mu em ana yara yeso fatu gaku kany woni lamido gollirgangal won dati yogaji di holiti tamen lehem
immersion professionnelle
ay gollo gollidi no lato sababu dum tande hore togol kabar mu faaba ele gollidi di wude wattu dobbo fayotade wattu juddo ni biidun ko wiyete business factory kawtal ngal yobotake datto tongal sababu mi joji jirwa golle hebe le mali totton dum no dunke embe yalla bikino do e projet ngaji no tatobo dum no wodi yalla be tonira hakilaji do wajuji di totta yalla e kibani budde projet ngaji santide
projet solide
jokol bebe tawrede mu em hakilaji kesi ana wawi latad sababu beydude kebe mu em ana wawi du latad sababu golleji boyoji nam holitiri wida dunke andan be kawaruji bilide kebe nga Umar Bitibali goto e mabbe ka holiti wida wajibi kina jokol be dan jandiji yogaji di jangina fewde e majjum
améliorer la lutte be do fam do jokol di yi honani haybude wakande kalisi o be buutude nyamandiji an haani wattana hakilo kala am sodaji ngeltuji bangal fratiji mbawdu hebede e kabar jangu haybude chubuji e kanye kala ko resa no mila wide soni dum do fof hotina mahore jogulronde wallawul e kabar mudum
chak sumano dunke andan o kabaroji bilide kebe goddo kasem du holiti wiide rafi andan gol dewte darontodi titalaji matitedi ele gollande hore mudum yo hunde kande daranede kanyundu
ya de concordat
no wodi seriaji kaldal e kawral mu intingul gulrende madun haybude pati da budda sinnte wonde jige kunido jago ne meta takare wide yimbele jetata ko fi do seriaji tawene di tarti ko hani tan yu di teddine yalla hinal telaji di gulrende de jogi
dunke andan be kawarju bilde kebe ka fu ana jabani le nyalomo hande o wide golonobe hore mu embe an hani ko nayoro bangal golleji goddi kasem di hunde hebete mudum ande kesede ko ramiji kanyo ko nande mudum fati gollirde mabbe de udda